Trajan soja don mago eke evolo kano. Breezy simule tour ya la customer.
For real!
Customer, nzo fute chendi.
Ala kakaba imirite olwa kuwa kwe.
Customer, nzo fute chendi.
Nize neva nachano kwatu weze zao.
Nakwe wazantia go fute chendi.
Yo, obu wazizi wala ufute chendi.
Nakwe wazantia go fute chendi.
Wala I customer iwa nyo kwe. Eta zime mula jiwa abaganda bagera. Customer kan kwa waze muso fute chala. Yoteka muziki za ulichimu no chilengera. Natandika mpola gane kapito mto no dara. Nane mari jeni na subi ya jeri ya yongera. The message singabo yanga na uti ni uje kandia dara. Neiva customer managwa mutima go kwa gala. Bagule vito watari na kusimba dagala. Neongera mani no mutima mkozi kwa kula. Katimbumi lava isa wa customer ubi umidala. Nachame wana determination yoyo kukula. Noliko jende wose lichene kakata kone ridula. Sakona utamfa kongola kute kuchia gala. Ngawela biteto kufa kumachia goba ndori jiria. Chokai nata kwa mani na kubuza chia gala. Customer in the respect, you better gonna kuangala.
Customer, nzo fute chendi.
You are the major key in your economy.
Customer, nzo fute chendi.
Leka mpunye nene ziri walu akuba kwe.
Nakwe wazantiago fute chendi.
Esta kwata buruji nyiji zikute.
Nakwe wazantiago fute chendi.
Nakwe wazate customer za taime nyiji. Omu akedia kera mapema kusi zinkana. Nemara etino mweteke fokula gabu afanana. Na today member kusiti na ya 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 na. Mukastoma no mulaise jevita no jiva muna. Heta bilo kukwe mneba sango wa nigina. Tano tano wano wakitima kumuku bilo mwana. Saizi na wata jeka kasagaba neta apana. Weneba temutuse kasta nepa ino mwana. Babasa lo lukudoga tambula tina tina. Watakise ngome mbuka stomo dana sana. Wato na jiripile watali na kugana. Kustage wa chipsa wa mwini teta kufami sana. Kumuli mwabai na okubirechana. Wengo ya mwite katunuza masana. Ye fly na mkube na yalize wa customer. Ba customer magenda walange chokuri ya mutama.
Customer, nzo fute chendi.
Smaller scale with you can become bigger.
Customer, nzo fute chendi.
Larger scale without you can tell me follow.
Nakwe wazantiago fute chendi.
Balandi yodi ya wapangi samba kwa taburuji.
Nakwe wazantiago fute chendi.
Ala somesha ba student yabo we. Ba businessmen kwa ba beze zao kusi. Batambula ba joganga bali kumbarasi. Oliva famu, oliva oba kubye biasi. Customer wanyombo meranga juisi. Wengira mtibulu cha inga never say your chance. Bolo kuwa ulati hati mba funye kasi. Cheba kuweleza na mtu makumacho uri la pesi. Katika kasuke pass, customer cheze dance. Hakoni la kukastoma ganyabo mwocha pass. Wana omu sera, elanda kuwa miasi. Smile sigala kota funya ya the best. Teno mulu yomla na kumaona kumuri la effect. Jebiti vyo video original, oh my goodness. Yena sola vyo tuna no obi sabe kiosi. Wategere chitwa vochi muri mihansi. Katiko wendo kutu chitwa leo muna mfusi.
Customer, nzo fute chendi.
Ala tembe imo customer kaya.
Customer, nzo fute chendi.
Namu ala kozi wa taxi chakarinyo.
Nakwe wazantiago fute chendi.
Ala boda boda nala soto mugai.
Nakwe wazantiago fute chendi.
Ala imie kumbi terimba.
We are boys from Africa. Breezy boy in a volcano. Eno beats banda builder. We dedicate to the customer.